nakupa sifa utukufu kwa shangwe nderemo na
moyo. More music at spacegospel.com.
Abande, 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 abande.
Tuna ba 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 ba.
Uwezi kunichanua niko kipara mod, uwezi kunipara jisiko para mod. Kusifu Yesu hapa ndiyo paramount. Soma hizo vitabu mina soma parables. Yesu ndiye anatawala na si siri, si movie, si drama na si siri. Ambia farao siko mi siri, na dhambi tuko parallel si siri. Government inafika uku chini, government yake sika uku chini. Ati tuko juu ya skuma wiki, na security ko beefed up, beefed up. Mana vile mleka huru, vile mleka huru free. Mwezi nipata tina siya kuvuta wii. Jamakini name nifanya yako wii. Ba, ba.
Abande, 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 abande.
Tuna.
Injili yangu old school, mau mau kicheka before. Yesu ndio mwalimu, kicheka before. Sio copy ene sita jifichaka before. Na kupenda na roho na kichoka before. So sipendi magari mado, wo ati ni trend kama lari mado. Wo wakini kanyagia mini mbegu na grow. Wo kando ya maju meni panda mina grow. Wo wali nitoka wali nichorea gra. Fiti, my life umechange sana ka. Fiti kukufuata ni damu ni ka. Sweetie, I'm a sugar mighty, a.k.a. Sweetie, nikipotea unanifuataga na bidi. Unanisamehe, tunaza tena bigi. Nikulinganishe na nani bwana kwa ni, ni. Niko na wewe tu hapa, ni wewe na mi, mi.
Kupa sifa utukufu kwa shangwe nderemo na mo, mo. Tunakupa sifa utukufu kwa shangwe nderemo na mo, mo. Uko above them, above them, above them, above them, above them.
Itabidi tumpe, sifa zote tumpe. Hakuna mwenye anaweza shindana naye kombe. Basi mama tuombe, weka kando pombe. Mwaga kando vinywaji, vinywaji na vikombe.
Hakuna maana na love like this. Na kupenda yote na roll like this. Hakuna maana na love like this. Na kupenda yote na roll like this.
Siwezi majina day like this. Siku nyuma jina stay like this. Hakuna majina ya real like this.
Uko closest to me, closest to me.
Okay, ma focus, focus iko juu. Focus, focus iko juu. Focus, focus iko juu.
Kwa Yesu na si kwa mwingine. Umeokoka mina kuunga mkono. Niswali mboga mina kuunga mkono. Free indeed, haujafungwa mkono. Na Yesu bila tizi tunaunga mkono.
Tunakupa sifa utukufu kwa shangwe nderemo na mo, mo. Tunakupa sifa utukufu kwa shangwe nderemo na mo, mo.
Uko
above them, above them, above them.
Space Ghost.com.